mimi. Najua una namba za wengi, ukiona kumi mwisho ni mimi. Nitakutexti kwa meseji, kupiga sina ruksa yo mimi. Najua una madanga wengi, nagoba kukukwamisha mjini. Omara ukanipa nkaonja radhi, ikawazidi wengine. Simi nkapagana kotamu, usishangae siku nyingine. Kakutafuta kwa namba nyingine, turudie mechi nyingine. Minawe hakuna kingine, najua miso chaguo lako, najua so malengo yako. Ila vipi nikikupa mshiko, uendele na ratiba zako. Najua miso chaguo lako, najua so malengo yako. Ila vipi nikikupa mshiko, uendele na ratiba zako. Mistaki ni umizwe wala,
it's a lie, it's a lie.
Niku gande gande kila muta,
it's a lie, it's a lie.
Naomba tuiweke kibiashara,
it's a lie, it's a lie.
Kipenzi utanipa na vingine. Si unajua miboda boda takupeleka kwa wengine. Haya pungui mapenzi kipita na mwingine. Uwefanya bila uoga,
raha usijinyime.
Ila kama ukitaka kupenda cha wengine, usijali utaleka.
Bichi takupeleka, kodi ya meza nitaweka.
Najua miso chaguo lako, najua so malengo yako.
Ila vipi nikikupa mshiko, uendele na ratiba zako.
Najua miso chaguo lako, najua so malengo yako.
Ila vipi nikikupa mshiko, uendele na ratiba zako. It's a lie, it's a lie.
Mistaki ni umizwe Nikugande gande kila muda,
it's a lie, it's a lie.
Naomba tuiwe